Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa alayidde nti wakukambwalira abakulembeze banne bwe balondeddwa mu yafeesi ez'enjawulo abanaalemererwa okuweereza obulungi nti kubanga kiviirako enkulaakulana y'ensi eno okutambula akasoobo. Presidenti Yoweri Museveni bwe yabadde ng'ayogerako eri ensi eno oluvannyuma lw'okulangirirwa nti yawangudde akalulu n'okwasibwa ebbaluwa emukakasa ku buwanguzi obw'okulonda, yategeezezza nti mu kisanja kino agenda kutabukira abantu abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Muzeyi Yoweri Museveni agambye nti embeera y'abakulembeze obutakola kimala neviirako n'okusala emisango mu mbuga z'amateeka mu ngeri y'amancoolo, abantu ne batafuna bwenkanya ssaako ekibbattaka okweyongera n'ebirala.
More potholes come, no action is taken, then they grow. What is happening to the Ministry of Works? What are they doing? Some of the other roads, when they are still new, they are very good. Like the roads in Karamoja, the roads in Bunyoro, those are very good. But they must be maintained all the time. I'll be very harsh in this Kisanja, you people. Not forgive me. Then the issue of water. I'm glad many villages have safe water now. But we are going to have more all the villages getting safe water, Naikondo and so on, or piped water, but also water for production, irrigation, jobs, not government jobs, but jobs from agriculture, from manufacturing, from artisanship, and so on. By then justice, to ensure that the magistrates, decide cases fairly. Resisting land grabbing according to the law.
Mwami Yoweri Museveni era alayidde nti mu kisanja kino ekiddako wakwongera okulwanyisa ekizibu ky'obulabbayi n'obukenuzi ekifuukidde bannayuganda akayinja mu ngatto ng'enjogera y'abaluno bw'eri, ssaako okutereeza ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala.
Then health, in the area of health, the shortage of immunization is doing well. But the problem is with the drugs in the hospital. You, the elected leaders, you must monitor these programs in your area, because all these things are happening in portions of Uganda, parishes, sub-counties, in your constituencies. You must monitor the drugs in the hospital. What is the problem? Are they being stolen or are they not enough? If it is a problem, then bring it up and we deal with it. What is the problem? Then corruption. This corruption annoys people. They get so annoyed. Find out from our 18 million, the 18 million who the party, how many of them are annoyed and why.